Ayo, what's up, Africa? Ayo, what's up, Africa? What's up, fam? It is your homeboy, the crunch, the crunch, mix master. Keep it clock to see your dog, okay, kaboom! Come on! Come on. Rasana.
Niko fresh, na nina shash. How a rash, washafika kwenye bash.
And you're listening to the illest DJ, DJ Oreo, Kenya.
Record. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yo, you love me for true. You know I do give a lot to me for you. Another world I'll do what the reaper do. Stay awake when I rest, went to sleep on you.
Who went to sleep on you?
I don't think they wanna hear you loud and clear. How about you whisper to me, I don't care. If I could, I would stay with you a thousand years. Yes, I know it'll be a thousand clear. True, say I'm no my love, I tell like some Oscars. Why you think I'm in the club with something in my boxes? Why you think when you feel sick I treat you like a doctor's? I love you, baby, I love you like a fat kid with some chocolates. Boom, 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 she wrote. Don't think she can see though. When you wonder why I'm on the line, no time for you though. I keep it 100 with my number.
With something real where we have and them mad about that. Make them go and check. No for them I rally back and them are dead over you. Them never want me if you come right. With something real where we have and them mad about that. Make them go and check.
I wanna hang out with you all night. Hold your skin tight.
Thinking about
the one that I can think of. You're not the only one that I can think of.
I'm
not gonna change, just say my name. I'll be your
chelewe kikuchu mundo mwami tachi tachi kiononi nuna tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakaleposa. So leave my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunguke.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafungie kele. Wana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hold. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema kweli mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Chenga vitanga dana, vicheche nchuni simba. Oh, nchuni simba. Oh, nchuni. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Sigira para pam pam pam. Yona na chifu de. Oh yeah.
Turn up your radio. XL DJ's radio is on. Rockin' with your boy.
The crunchy mix master. Keep it close to see your dog. Kick a boom.
Yeah, yeah, yeah,
I don't wanna
lose you this time, I won't. No time, I'ma get a winnie winnie. Wanna wanna your love, they do me one time. Oh my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say na winnie winnie. Wanna wanna your love, they do me this night. Yeah, I need your grace. Me never relent. My love no get shame. No matter the case. My music give me bass. My sweet sweet bass. So my love no get shame. For you all day.
Every night, every day, every day. Me go need my baby to call on me. Close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I did
by your side for me. Make you fall for me.
Oh, yeah, yeah. Jodo, 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 jodo,
Mani mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers red roses nimekuletea. And they say umeniroga but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of red pins of air. And we live together. Toto tukiwa lea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go pow, pow, pow. You make my heart go pow, pow, pow. You make my heart go pow. You make my heart go pow. You make my heart go pow.
Heshima yako kuna wakuifa. Sina chakiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa 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 pass pass. Sema utaka kuenda wapi weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitake kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi na kuganda ganda, fundi na kukanda ganda. Fiva na kupamba papa, nikiwa na wina tapa.
Yani moyo kama unaplasuka.
Oh, oh, oh. I will give you love. I will give you love.
On the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at
Crunchy Mix Master.
The Unstoppable. You're listening to African Drive Volume 2 from the world famous
The Crunchy Mix Master. Keep it close to your dog. Kaboom! Come on! Razana.
Cheza isoko Ula Binyuka binyuka basi isoko Binyuka binyuka Isoko seko kipela Maria ni kuonge mahela 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 Kipeleke mpera pera Maria baby wantara mera 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 Nionyeshe makeke Minataka hiyo dede Popote ni kukamata Ulimi pake mati Minataka leo ujibambi Besonga ni kupakate Fanya kama unacheza iso good Binyuka binyuka basi iso good Fanya kama unacheza iso good Binyuka binyuka basi iso good Tingisha minganza ukitetemeka Safisha kiwanja inoboma inatesa Togo poko nani ukisema unanyesha Nipandishe mizuka nyongeze mapresha Baby do me coconut Sokoto Ikune kama nazi Sokoto Ikaze kama nati Sokoto, 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 sokoto Baby do me coconut Sokoto Ikune kama nazi Sokoto Ikaze kama nati Sokoto, 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 sokoto
Mwani kama zeta o baby
Mamazi wanataka nende bash bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba zizi clash, clash.
Miluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bash. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bash. Kwa mdomo ni mejaza machuinga mnagat. Mashuri wakicheza maping pong na ass. Mafela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, minapenda that ass.
That ass in a bounce marvelous. Usiweke back, minapenda ukirivers.
Leta man drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha de madop. Bro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Bro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Bro, mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Sungu na mkamba sizi clash, clash.
Niwi ya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash.
Utatekwa mami, si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Ah, eh, e o u. Pida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insi akanipea panwa tinioshe staff room. Jahili vile utaeza boro si doze mapema. Alafu after meet useke kiton kwa meza. Kenja ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki. Vile ngome inachuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganji misi nasi nda kuteka tuna luga. Kani sura wehuna joe misi jali nda kukumba.
Easy.
Landia tinge, landia, landia, landia tinge keja. Nda kuingiza tana diro. Breed out hero wa Kenya una mastingo. Yo ni nyonya sana menigoza big stingo. Chiwa sana hapo utatekwa mami. Si achina chocho utatekwa utati. Koma noma ninte bazenga dadi. Nifanya vizi rahisi nani. Hizi kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Hizi kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi.
And you're listening to the illest DJ, DJ Oreo Kenya. The Crunchy Mix Master. Keep it locked to see on Doke. Kaboom! Come on!
2 seconds, everything done bustle. Think I'm a love I care for you. Now I'm out of my 2 postal. She asked me what you know love for life. I said what you know go touch us. So, oh, every day nigga see my mama smile. That make me the bumper. So, ooh, call up Biko. Call up Biko. Call one beat, take a call up Biko. She said she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the man, me don't know. I get a girl, she the man, me don't know. Oh, for your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. My Adam, my give me special love. Mama gave me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, you give me special love until the 19, lolly. 50 syrup for my baby, me your lolly. 50 bottles for my baby, me your lolly. Ooh, oh yeah, one take a color biko, ko, ko, color biko, ko. One beat take a color biko, ko, ko, color biko, ko. One beat take a color biko, ko.
Bad girl, come ride on my bike, yeah. Yeah, yeah. The feelings ain't a who's on me, will make me feel it alright. Yeah. Okay, come on, do. Now we gotta be your commando. I can fight for you, commando. I wanna be your commando, yeah, yeah. I go feel be your commando. Commando, anything you want, baby, come make a no. Anything you want, baby, girl, I go do, yeah, yeah. Them other girls, I'm bad. But see my girl, she bad. No other girl be hotter. No, not done.
fine girl, them other girls, them other girls, them bad. But see my girl, she bad. No other girl be hotter, no not than my girl, she. So me move, I'm feeling what it. Put me jing, I'm feeling what it. Oh, I say the things where they kill me, what it. Be the things she they do me, what it. Yeah, yeah, yeah. I just want to love you, girl. Give you all, give you my world. I say be you, I want to be you, I love for my girl. So make I be your commando, come make I be your commando.
Only the hits with
the crunchy mix master. Keep it locked to see your door kick a boom. Come on. Sana.
This is another Andrew Cut original mix.
Hello, mami, ongeza sudi astie. Mbembo silie kwa benzo wenu kalie. Pandisha msuka pepe nisungushie. Akisha kukatele nitajishie. Bilode.
We go there. It's another one. We go there. Kilo siku kwetu holiday. Super day. Mkuzo chocha day.
Brother Safi, IG, yenye hygiene, mwaga maji, dripping, wezi mopi, nilika funga, nika tupa keys, Swiss beat, Alicia, akanipa keys, black and white daily, zangu low key, lyrically sick, kujana doki, yeah, yeah, nasi kanye, nge, nge, nasi hanye, yeah, 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 nasi kanye, we, 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 nasi we, we, yeah, yeah, yeah. Venye na bonga cho, venye boxer the only place na kwake liki so. Liki libido, niko mangiri do. NFL, NBA, izo mbili bro. Speaky show bila guala. Babila, nega nega wapido. Wapido kama is a bitch, na weni wagido. Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, ame come na Mary Jane. I guess ni ile getha 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 ya kumedicate. Number 8, but a ball like 2-3. Balling na wengi wako chupri. Ka upendi soka, we can kick it, can I kick it? Uliza Bruce Lee, London, Paris, hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 that's yeah, Kanye, that's in Kanye.
You're now rocking with a Brownsville bomber.
Party of the party, then we party of the party, party of the party, then we mash up the place. Party of the party, then we mash up the place. Party of the party, then we mash up the place. Mash up the place, mash up the place. Like yeah, party after party, yeah, party after party, yeah, party after party.
Touching my body, in return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda nalekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tani ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako lime ni kameka kudu. Lime nishika nina sama tumatuna.
Nadi zikipanga tamu kama embe toto. Nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto. Utabaki umeli kubali. Taratibu mwana mkunaji. Leo na shake ingini kiminaji.
The Crunchy Mix Master.
Ikamate usilekeze. Na ulizwa niongeze. Ikamate usilekeze.
kutosha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Sikelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Sikelele ni maombi, ni maombi. Hoya, hoya, hoya.
Sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakorina wana party tu kwa hao. Wana chachisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngore lazima nipige sala. Jio mali netoleo na maulana. Better days yo nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi. Hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina juwa talilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Ameni blessa ina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao.
Kitambo ulinipenda, ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member. Nieshe nitakasa nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiberiti. Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti.
Blessing showers I got when your dawa. Niki blend up wezi kuni nawa. Daddy umeni bless, umeni visha mavazi. Your body can't taste after that you mishaja. Jaja kuko tuko seti. Jaja, kuko tuko seti. Bila wewe, jo haiwezi. Siku ya kiyama, staki iwe kesi. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Meni pesa ina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao.
When I look around, I don't see you from.
See you from.
Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong,
if I'm wrong.
But I'm not the only one. To spend some cash, make new friends.
To keep on guys, let's
take you away, far, far away.
Far away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away.
Okay.
Jump on the wave, let it take you away.
Jump on it,
far, far away.
Watch your wasi wasi, ma already picked you. I'm verified peer, tick blue. Zima bana bana buda make a killing. Sai bana 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 buda make a shilling. Kama siyo ganji tembea. Sai kama flag na pepea. Remy boy, sote na kachumbari. Tuko wote, ongeza maji ya ugali. Fili tele, mfuko sili tisele. Leta maji tele, chungana na mchele. Mother si stress no more. Mambo ya marent no more. Wari wari adishi no more. Niko niko na majo.
When I look around, I don't see you from.
See you from.
Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong,
if I'm wrong.
But I'm not the only one.
Only one.
Who came to spend some cash, make new friends. To keep on guys, let's take you away, far, far away.
Nganda kupea ball na kutoka. Unanipata na mafegi base na mogoka. Skripa pabare tatujue kumedhoka. Sikia sasa best place yenye nimetoka. Wakerizo hivyo ndo woni ita nikiwa ombizo. Esko kukoriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombizo. Muta dende rinkuwa na katia bibi ya onjivo. Wakerido da, wakerido, wakerido da, wakerido.
Pele pele, chile chile. Ewandu ma, what a lilish. Willy Willy, DJ, cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Ungangano, kanda mpangwa kando. Vuwa ndango, towa nyoka pango. Zima kando, pepe, rusha lango. Tema taxi, uba, gala, babo. Mi producer, acha ni wasampo. Pizo de shiko, ita, shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif. Jua, kali sana, izi era, itabidi umeita, kalif. H-Town Pizza the Dawn, number 9. H-Town Pizza the Dawn, number 9. Say you love so the red play, number 9.
Sometimes you love too hard. Sometimes you go too far. No, I won't want you if you need me. Real things do not come easy, no. Never been your average girl. So take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. We can find a place for your passion, no. Cool down some more, cool now please me. Cool now sinner, cool down love. Cool now some more, cool now please me. Cool now sinner, cool down love. Cool now some more, cool now please me. Cool now sinner, cool down love. Sometimes I want you close. Sometimes I want my space. Just know I'm gonna call if I need you. It's not my job to please you, come. Never been your average girl. So take time with me, take time. Baby, talk to me with some action. Think I got a place for my passion. Cool down some more, cool now, please me. Cool now, sinner, cool down love.
You think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my lips always commit you suicide. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and
tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just go. Just split you in half in my heart. Trusting you, honor you, please do the same on your part.
Be honest,
you want it. I can be heartless, regardless of my conscience.
Be honest,
you want it. I can be heartless, regardless of my conscience.
People, they talk their majesty, about the way your body twisting. Make me lose control in a distant boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby today to me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try. Be mine this time. Take time, same time. Make me know they waste time.
This beat ain't normal.
And they call you, you know the answer. I said we can call you some more. Yeah, you leave me no choice, so very soon I go up here for your damn mark. And you had the tight dress on when I saw you last night at the club. Even though I had my dark shades on, I was looking at you all night long. I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? Oh no, why did I drink this Hennessy? Then I don't know what come over me. Then I just want to make me come body. Don't want to lose you to nobody, no. But God, you know, go free. And I don't know what come over you. As you see me, so I know bad you. I swear to God, you can come back to me. Oh, you can come back to me. Don't be smarting, cause something I'll be wanting. I might just drunk or something. I'm rapping, laughing, 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 laughing like a monkey. You're drunk, you're fun, you're
laughing.
I must be high or something.
Doesn't really matter.
my money, oh. I got a you, oh, yeah, come meet my mommy, oh. If you wear the ginger, my body, oh. Me, I don't go surgery. If you mess with my body, oh. You really have no more trouble, oh. I don't know my money.
Phone and kuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napika gavu too special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time. I put up my money. You
nitaka nigo bebe ubembe chupa chu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe chupa chu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka njom kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waso ili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembe ju. Kaju. You know I like it. Nitaka tuende shemte mbiko.
Ama!
Mingi ukicheka we. Moyo unanitabasamu. Uwa mwenye kujisi mororo. Ilo kilio we. Atakula na kosahamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie. Najiona bora. Kinu kiwa mbali baby. Baridi na choma. Uwepo wako we na mie. Umetia fora. Daddy, darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza. Unaniweza, weza.
Million dollar dreams, not wishing for million dollar creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and fuck I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs and fuck I sink. Yoki tunatafuta ikuwa paipi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tiki vitro mtaona kitu. Najijua ndo maana na insist.
Chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma kwenye mlima kidonga yo. Aika toto
moto moto.
Moto moto.
Moto moto.
Ai bai koko.
Moto moto.
Joto joto.
Moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Owe, owe, kina dada mko wapi? Owe, owe, basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
maana unaga uoga.
Nikishtui hapa nilipo kesho yangu si
leo nimepata kesho nimekosa. Kazi ya Mola haina makosa. Huyu kampa boda mwingine verosa. Futa subira ngoja Mungu aje kutosa.
Fiti na nana sigeuze changamoto. Maneno mwachia minana na dawa ya moto ni moto. Mbona nana
wako wanasema konde atapotea.
Konde atapotea.
Nembe kati ya gia chombo hiyo inapepea.
Chombo inapepea.
Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie
Awe
Likite kuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga,
yeah, laki chaga.
Mwingine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga,
yeah,
Ondo la wima wima, linatokea Kongo. Sindori legwa jima, alimwagia kondo. Uno oh 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 oh, tena waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba. Yani a e i o
uno. Everybody say uno. Apema uno.
This is serious.
This
gang.
Hey,
baby wanna feel our vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo timpo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kanabi impo timpo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavyoingia, fundi kakosea kushona. Kushona, hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana
na na
na, sema tena inabana.
Na na
na, inabana.
Na na na,
sit down,
sit down.
Inabana.
Every other day, just sit down.
Na na na,
yeah.
Tell me, baby girl, how you do? Baby, tell me, make I know how you do. Baby, tell me how much I could pay you. I will go fly go anywhere for holiday. This love, na walangolo. This love, na one thing thing, yo. They could play like with the move, yo. They can play where you go, they play mom, yo. Mom, yo, mom, yo, mom, yo. Yo, na me go, they play dad, yo. Tell if you be baby, I be nanny, yo. See how she fine like a banyo, yo. Yeah. Shuma wa, shuma kalangolo, oh. Why, shuma wa, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving. Shuma wa, shuma kalangolo, oh. Watch your mawa to roll it, oh. Baby, make a day where you did, oh. Come make a show you special love,
anyway, you day, I go there, oh. Long as I stay with my baby, oh. Wait till them don't know them boy hit, oh. Kiss me, baby, make them vex, yo. Got it in my time for their head, yo. Kiss me, baby, make a rest, yo. Nobody do me like you do, oh. Kiss me, baby, make them vex, yo. This love, no, I longer, low. This love, no, I want to sing, yo. This love, now I long go low. This love, now I ting ting, yo.
Baby girl, I love you, sit down, panita. Baby girl, come run up, panita. I know you love the sweet, sweet melanin. Oh, girl, now you could be my sweet senorita. Panic, panic, girl, girl, wine up for me. My Jamaican girls, come wine up for me. My Jota girls, come wine up for me. My Caribbean girls, come bust up for me, yo. Shumawa, shumaka langolo, yo. Why, shumawa, to roll it, oh. Baby, make a day where you day, oh. Come make a show you special loving.
London boy, come give it to me. All my Lagos boys, them spend it on me. Jamaican boys, them jam it for me. Like American boys, them spend it on me, yeah.
Shumawa, shumaka langolo, oh. Why, shumawa, to roll it,
oh. Are you lying, sir?
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kindukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Tuende kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, minawe. Uje ni kubebe wa shangae, kwenye uchungu wa kazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae, minawe. Unakula pia, wala unafito, chuchuza kunitoa majicho, hata uvegunia, bado uko simple, unapendeza. Shapu sini, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza, kuma baby te amo. Te amo. Kuma baby te amo.
Give me ladies, you got this.
Kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wana tami tumba inaka, mboni inaka. Usijibusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda, yeah, minapenda. Chuchu za kondongo katomato, ndongo nanapenda, mama napendaga.
Mana, unanapenda bigi,
minapenda ndogo. Wanapenda light skin, minapenda chosi, nyiblichi mikorogo. Mikorogo.
Unanapenda bigi,
minapenda ndogo. Wanapenda light skin, minapenda chosi, nyiblichi mikorogo. Mikorogo. Ase kupenda ulivyo, ato kupenda tonichubwa. Se kupenda ulivyo, ato kupenda tonichubwa. Unichubwa. Love you just the way you want.
You want.
Oh baby.
You want. You want.
I love you just the way you want.
Love you just the way you want.
You want. Oh baby.
You want.
Yeah.
You want. Yeah.
This is for my baby, yeah, baby.
This is for my baby, yeah, baby.
I lay you down like an edge controller. I wanna love you all over. Wanna be the gun for your soldier. Show you I'm loyal, eh, eh, eh. Wanna hold you tight like a folder. You are a beauty under the holder. Be the range to your rover.
Salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take it to Alaska, Jamaica with after. Don't need your shop and your love mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I'll be your lover and your fire. Say nobody can be when this guy. I'll baby never take you away.
Mchezo na bado tunakemea hadi mapepo. Skiza beat ni ngori tafanya umento. Hapo ndutajua ndoti yako na kama neno. Sunajua hawa mazuzu hawana lebo. Wakibonga mingi tumina wapa maelbo. Tulio ufunzo hapa team siko ndo kunego. Nikifika kwenye remix ni maviboko. Punguza kumba kata tenzi wacha mdomo.
Kitu ndo mdogo kama macho ya mchinkwa. Wakinyanya anakaa tu mchinkwa. Alafu nikimshaba tunatoa tu mchinkwa. My ex nilikuwa nimekura. Sijui mbona ulini hat. Sijui mbona hiku last. Sijui mbona hiku last. Nimemada nimekana kisha mada hii vasi. Nikata tijiri msina jua isha ban. Ai ai.
Eh, I make it feel a little bit freaky. I make it feel a little bit itchy. Just a feel, anafanyo feel crazy. Twende malab, kikisakanga cannabis. Mindio nyuki, nifato ule asali. Nisiku nyingi, nimekutamani. Nikupige shoti, rungu magizani. Upige nduru, ukide umekubali.
Kata tenze, kata tenze. Kata tenze, kata tenze. Kata tenze, kata tenze. Kata tenze, kata tenze.
Kata tenze. Man for the remix, me do chimpy. Now I got a camera with me. That's all he makes me go when you get me.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Tu sina zing, watu sikia tunaga baha. Tu kani jing, zimeshika mara kadha. Labda nleti mchuma, nikasiti kwanza wata. Labda nleti pupa, nikachome kwanza shata. Labda nleti chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikatege wale sizwa ibada.
Kuna matime na tamani chana.
Aee, kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Aee, ya dhyanga.
Injini yangu inapingwa sana.
Aee, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bali pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Hasta kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Sifatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi, yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi, jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati, akitoka atabaki. Hindi wori kwa mzazi, tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva. Bili nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sitai kata guil, kata guil. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba. Abdala ina daireso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2x2x2x2. Seriani ya 2x2x2x2.
Mina penda for some forms. I'm a handsome forms a handas. Na wabien kwenye bed wanajua mini rest. Sasa kwenye beat wanajua joe tu ni hit. Nikipita kwenye streets wanadai to my gig. Wanadai to my hits wanadai ni wafis. Nilicheza jolo wakajua mini beast. Nikibamba mkoba wangu wanajua ye ni queen.
Nidani bongi ni gongi na form ya manduku. Kanali stishuku lama ya duku duku. Come back man you know to chill na wenyeo. Teams ikitaru ita uba to sepe. Don't ni agenge, mi na mabeshe. Agiza patiwa, itisha upewe. Makali na juice, vela na food. 2x2, mdiki chukus fit. Vile unatembea, taiga pazimu. Leo ni lazima ni kujenge kamchinku. Baby shika simu ni kanali kapitan. Na nataka kukutu. Sheria ni ya 2x2. Sheria ni ya 2x2x2. Sasa dada ukidance, unangamna kutunga duba. Abdala ina daireso. Sheria ni ya 2x2. Sheria ni ya 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2
kunipa matibabu na ule utamu kuloga. Idusi wa bimbe kikweli kweli, vijiso vyao visio na haya. Wivu wa songe mwenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama, wasalimie habimada wabohu wanye bichi. Mweza kona mpanyama, haichomia na ileta kama ikiwa bichi. Yomasa kishika mbole mbole.
Sifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheki tu, sijamisi mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado kubita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kama kuibia figo mama. Kicho funguni soni shagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Usilete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Yeah. Pochana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako utazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana, tuachane kwa watu wazima. So manoma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Sifatana sila pole pole. Pole pole. Dumi menataka stara pole pole.
Africa, what's up fam, it is your homeboy City Boy aka Bawazir aka City Bobo, and you're listening to the illest DJ, DJ Oreo Kenya, the crunchy mix master. Keep it locked to see your dog and kaboom, yeah man. Rasana
so wanasema eti mi mtu mbaya, na imba zile content mbaya. Wanauma the eti hawana haya. Kwani unataka wabanje ngoma za kwaya? Sa kila mtu fika dance floor. Nataka tuwache kimuki go down low. Ajalu oto anemo wache. Sindo ni kijana si mama get the track. Tujibambe sana nika kuna kieso. Kwanza ni weekend hakuna tension. Tujifiche tutoroke tuende session. Tukirudi zetu zimeshika tukoleso. Wacha mademo bambike. Wacha mange uso banjuke.
Tikisha maranda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi ganda. Danda tikisha maranda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda.
Ona katoto kamebeba kibanda. Tingika tingika hata kama wewe ni danda. Mino mama pima kuku ntakwekea kwa kitanda.
She a bedroom kilana na meza maganda.
Ganda na blanda utadhani makanga wa haganya. Tiyo potoka baba na aki nyamba ni mkamba. Nyuma ni Vasco da Gama mganga wa hadi. Baba anaweza kukumanda. Mino mama baba ya uliza hadi kibanja.
Yes bana.
Listen. Idanda tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda. Idanda tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha bingirisha wine hizo danda. Tingisha tingisha ukikosa basi blanda.
Sexy na zindi zizisha unga. Ambeni kamata muhuni nimesha yumba. Aniganda mifupa nisia ibu. Wanga walisha tamani kuharibu. Kikaroka na dunda. Ijapo siku na chukuliwa mchumba. Isiwe riski akimwa utani yuma. Mana mwime pesi sijajani wa wachuma. Yani mie tuyafanye gizani. Milo mie niachie ni jamani.
Acha
usukani utanipa gharama ndo toy money kila unapohema I like your body I'm missing away from my wife for daddy cheza ukitetema shika usukani utanipa gharama ndo toy money kila unapohema umeushikilia mtoto baby na aga kabisa mimi ni pore ni kulakia oh baby ya nini yeye tuyafanye gizani milaumie niacheni jamani
Yo, what's up, Africa? What's up, fam? It is your homeboy, City Boy, a.k.a. Bower Z, a.k.a. City Bobo. And you're listening to the illest DJ, DJ Oreo Kenya. The Crunchy Mix Master. Keep it locked to see your dog, kaboom! Yeah, man! Rasana!